abasinga oli wampisa kone chisa wa mune konjewa obulungi bunyabo bukwata chisoka ya dengo lusi bunera likiriza kubanga wajibenda bango basaliza nene sunako kubateli mulala linga kwe oh oh kwe chimuli change kwe mutima kwange sikulimba sikulimba nyabo eh yeah mkwano nkusamo kirize tugende batugate kubanja ngala tubewe mukufa kwe kulitwaula nkusamani chinalo bere mukumikiriza tubere bachitibwa era tusonyi waganenga nje kukozana ndabetyo funa bulichoyo ya era nje kufayo nyo kulabanjo limusanyufu aka mwenye uko jengali kuva kumatama kubange senyolyo elye senyolyo ange okubana lero njagalo chimanye mukwano